Erwengu nga tuvuddeyo ye kansala akiikirira abantu abaliko obulemu ku lukiiko lwa munisipaali ye Mukono Ramadhan Rubowa yeekokodde obusosoze obukyaganya okusalako eri abantu abaliko obulemu ate nga bukolebwa abantu be bawangaala nabo mu bitundu. Rubowa asinzidde ku kitebe kya munisipaali ye Mukono bw'abadde yeetikkidde abantu bano ebintu ebinaabasobozesa okuyita mu nnaku enkulu nga basanyufu n'ategeeza nti ebbanga lyonna abantu bano basigadde basosolwa ate nga abasajja badduka ku bamaama gaseduvuto okwekatika ku baana abato abaliko obulemu nga kw'otadde n'ebirala.
Weereza bwendi muleero bwakabaka bwa Katonda tuli mu kuweereza tuweereze Katonda waffe nga tuyitwa mu kuyamba abantu baffe bano nga tuka maka ku maka abantu abaliko obulemu bakyalina ebisoomooza okugeza olwaleero abaliko obulemu bwe twesimba mu bifo by'abataliiko obulemu nga bagamba oyo omulema anaakola kiragenze mu by'abalema ndowooza eyo ekyaliwo era abataata nabo bakyalina okudduka emisinde nga badduka ku bamaama kuba bazadde abaana nga baliko obulemu bakyadduka nga baleka bamaama bano olw'okuzaala abaana ekyo kintu kikyamu yona badde ku poliisi wali nendaba ajja gubaleese asobezza ku mwana aliko obulemu kubanga babaleka awaka bano bategula buteguzi ne bazza emmanju ekintu ekitali kituufu. Tusaba abali eyo abasajja abaana baffe abaliko obulemu muleme kuyita eri bakolako bya Sodoma ne Gomola mubaleke nga Katonda bwe yabatonda kozi n'ekirala obuyambi okuva mu gavumenti nabwo tukyabwagala kwaba otunuulira ssente za special grant zikyali ntono nnyo obwetaavu bw'abantu bano.
Bano baweereddwa ebintu omubadde emifaliso obugaali emiggo nga kw'otadde n'ebyokulya omubadde omuceere sukaali akawunga sabbuuni n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo biwemmensa ensimbi ezisukka mu bukadde 200 okuyambako abantu abawerera ddala. Martin Tamale Prosper ye mukwanaganya w'ekitongole ekya Love Without Boundaries ekiwomya omutwe mu nteekateeka eno asabye bannayuganda okubeera n'omutima ogwagala okuyamba abantu abali mu bwetaavu. Ate ye Nampala w'abakozi ba gavumenti mu kibuga kye Mukono Francis Byabagambe asiimye bya nsuso enteekateeka eno n'ategeeza nti kati bano bagenda kulya olunaku nga basanyufu.
Love Without Boundaries year after year has been demonstrating their capacity to assist and touch on the hearts of the less fortunate, especially our people, our brothers who are disabled. And today they are doing this again to ensure that at least they also receive